Black dice on the
it's a punch. Manage Jazzy Bright.
ColdplayJams.com.
Panzanation.
It's a power.
Yay, yeah, life yanga wakai bama funa kuimanga.
Hey.
Ati uyu mwana wanjoka zambo kujache mchanga.
Hey.
Ba stress free kaili amano na makana vikamurile sasha kapanga.
Hey.
Bombe selelo na mailo nalishiba fofoa ine kafisanga.
Hey.
Naliva mona aboba shetani.
Tava kwensele.
Olumpambe sheshani.
Tava kwensele.
Mafuaya nge chula.
Tava kwensele.
Ukupepa mpepa.
Tava kwensele.
Mafimbe mitima.
Tava kwensele.
Pama paro yandi.
Tava kwensele.
Boroni shivakai.
Tava kwensele.
Gaiwe.
Tava kwensele.
Wama sayo.
Amano pari beru.
Nsele.
Tava mbela jobo mbela selo.
Nsele.
Tava fuwa nsele nge chimusha.
Nsele.
Baka ya boronzile ba.
Nsele.
Gani mpopo kabela.
Tava fuwa.
Gani mkonto kabela.
Tava fuwa.
Gani mbeula.
Tava fuwa.
Ngaiwe.
Bari papusha.
Tava fuwa.
Hey.
Ukwate amano.
Ngaiwe.
Hey.
Munguru uyo.
Ngaiwe.
Hey.
Ule mfuwa.
Ngaiwe.
Iwe nani? Hey. Na yei life yanga wakai bama funa kuimanga.
Hey.
Ati uyu mwana wanjoka zambo kujache mchanga.
Hey.
Ba stress free kaili amano na makana vikamurile sasha kapanga.
Hey.
Bombe selelo na mailo nalishiba fofoa ine kafisanga.
Hey.
Naliva mona aboba shetani.
Tava kwensele.
Olumpambe sheshani.
Tava kwensele.
Mafuaya nge chula.
Tava kwensele.
Ukupepa mpepa.
Tava kwensele.
Mafimbe mitima.
Tava kwensele.
Pama paro yandi.
Bazaneshe.
Boroni shivakai.
Tava kwensele.
Shoku real.
Tava kwensele.
Jamumuropa. Apande itira kwe fikari la kid, so right. I'm in the studio, making music all night. But olumpombe sheshani fiabo taba fuaya nsele. Bampe pele fiebo fiaka ukango mchele. Taba mfuaya na muchi, because ibaru wada pi. Pinga bangu fuiraji, pia abo babanga chimbu. Taba paramina na muli lochari na mailo. But I still keep it real, cause I know that. Shaka panga na mpanga, tetende kele shesha kalale mumpanga. Nga kapanga, no, no, that you gotta know. Kubika mavoko is my only way to rise.
Na yei life yanga wakai bama funa kuimanga.
Hey.
Ati uyu mwana wanjoka zambo kujache mchanga.
Hey.
Ba stress free kaili amano na makana vikamurile sasha kapanga.
Hey.
Bombe selelo na mailo nalishiba fofoa ine kafisanga.
Hey.
Naliva mona aboba shetani.
Tava kwensele.
Olumpambe sheshani.
Tava kwensele.
Mafuaya nge chula.
Tava kwensele.
Ukupepa mpepa.
Tava kwensele.
Mafimbe mitima.
Tava kwensele.
Pama paro yandi.
Tava kwensele.
Boroni shivakai.
Tava kwensele.
Andi vike suit.
Tava kwensele.
Svama funa ni vendere kwa njine chipupa. Olo ine kutwa kufika paritupa. Vama funa korevo ya nkala po towni. Bazipanga sandowni kwa tipa towni. Abo, vama spanga monga tinabo. Bati veti machita swama tipiri famo. Varalava ubu kuruwe rungu kwendamo. Swama ziva na efoti tuwikamo. Moving to pressure bakaiba nindoelela. Especially paka mapanga ngani sekerera. Ati uyu mwana pasokola sasi selelela. Zini mawala nina shaka panga ine mu. Mbafu. Na yei life yanga wakai bama funa kuimanga.
Hey.
Ati uyu mwana wanjoka zambo kujache mchanga.
Hey.
Ba stress free kaili amano na makana vikamurile sasha kapanga.
Hey.
Bombe selelo na mailo nalishiba fofoa ine kafisanga.
Hey.
Naliva mona aboba shetani.
Tava kwensele.
Olumpambe sheshani.
Tava kwensele.
Mafuaya nge chula.
Tava kwensele.
Ukupepa mpepa.
Tava kwensele.
Mafimbe mitima.
Tava kwensele.
Pama paro yandi.
Tava kwensele.
Boroni shivakai.
Tava kwensele. Tava kwensele.
Hey.
Les
Apantage.
Hey.
Managers Ibrahim.
Hey.
Youth Commander.
Hey.
Ha Abu Dubanza.
Hey.
Gaza City Italian.
Hey.
Young Tissy,
hey.
Marion, Jin Baza,
hey.
Ushau,
Ngaiwe,
Ela Wes,
Iwe Ngaiwe,
Ela Sicho,
ah, Ngaiwe,
Fresh Haircut,
ColdplayJams.com,
Bodyside Bubba,
it's Dream Chasers Entertainment.